Parliament is a teka, Edina Bikomimo Gogosona Samoguanga, Edina National Teachers Bill. Bidi Abidimuena, Mugo Foridom Sango Mutiana, Okusangabanga, Sona Sangatina license. Parliament area Ganya Kawaido, Akachifuri Chogu was able to Sonesa, Okura Nedibulinga Tanaba Kuwa license, Yanga Kakano Vienza, Bukwa Sidua Minister, Government area Garomotiana, Okua and the Sangom Sonesa, Okuranga in a degree of Sonesa, Baba Kaba Parliament Okuba De, Owa Erute, South, Jonathan Odua, Kosa Wabdadi West, Chinovachua Kanyza, Nebatekazanta Kawaido Kano. Nebekasaba ababali ababali mu kukola omulimu gw'obusomesa bangi balekebwa bali abaka bano balumiriza nti abasomesa abannasale tebeetaaga kubeera na degree okusobola okusomesa abaana nga waliwo n'abasomesa abatalina nsimbi kuddayo okusoma okusobola okufuna degree eyeetaagibwa naye ng'ate gw'omulimu gwabwe ogw'obusomesa bagukola bulungi ssaabawolereza wa gavumenti kirwa kyonka asabye obuyinza oba okusalawo ebisaanyizo omusomesa byalina okubeera nabyo buwe bw'eminisita ng'ayambibwako akakiiko akavunaanyizibwa ku basomesa aka National Teachers Council awamu n'ekitongole kivunaanyizibwa ku byenjigiriza bya waggulu omusomesa aweereddwa emyaka 10 ng'etteeka lino liyisiddwa okufuna ebisaanyizo binaabeera birambikiddwa minisita.
It's reading like this: a person is eligible to be registered as a teacher if he or she A possesses a degree in education, and then you add and, meaning the opening, you must have a degree in education first, and then any other thing can then what support you. That will lock out the category I'm talking about, Madam Speaker.
Right, Honorable Speaker, I'm proposing that we collapse clause 28 and replace it as follows: the minister shall, in consultation with council and the National Council for Higher Education, by statutory instrument, prescribe the eligibility for registration of a person to be registered as a teacher under this act. Next submit.
That is better.
Parliamentary leta deo akachika kagendo kufunanyizwa kumulimu kwa usumesa mugwanga aka National Teachers Council elanga lifuse teka vile msumesa uko wandisiri akachiko kano era msumesa agenda kuwe wanga license ya miaka na imu kiliza ukubira mchivena parliamentary gufude msango umuti eno kusangi wanga usumesa na taina license nga singana sangiwa umusango wa kugua elanga singana sangiwa wakuinga siya wakade bubiri ubo kusiwe miaka na esomero erina asangibwa n'omusomesa atalina license byakuwengasya bakadde 8 n'okugibwako license ey'okusomesa omwaka mulamba palamenti ereetaddewo engasi ya bukadde 5 ery'omusomesa anaasangibwa ng'amenya amateeka agafuga abasomesa.
You see, impose a fine on a teacher not exceeding 250 current points. 250 current points on a teacher. You see, sanction of a disciplinary committee. Where a teacher is found of guilt of professional misconduct, under this act, the council may invoke any of the following sanctions.
That's deterrent.
No, it's deterrent.
We are saying, don't you dream.
Why don't you remove him instead of charging him 5 million? Why don't you remove him?